DutchMSafi.com.
As you know, step again. As you know, one of them. Hello. Tena usinitanie, huduma natoa gamie. We sumekula vya kwangu, pesa za kwangu, hakuna kulala. Hilo wiki pesa yangu, pochi yangu, hakuna kulala. Unijui, sikujui, tusha kuwa madui. Unitambui, sikutambui, tusha kuwa madui.
Kama uzuri anao atambuzi.
Ewe,
wesi kiburi na kuchana kama ujui. Na leo toki ndani, na leo toki ndani, na leo toki ndani.
Sio yako peke yako, sio yako, yako peke yako.
Ah, kumbe. You know, sunajiona mzuri sana, hasa leo siku peji kona bisha ubishe. Unakauliza ujana, yani leo ndo kwilo limetoka mijele. Mijele onekana kama vino nanipanda kichwani, na hizo sifa zako leo nitakupa ile kitu hi-fi. Iwe kwa kuoji au dal, mana kila siku likuona niletea kwa nzani. Kelele nyingi shoka, kumbe una kitu ni mabitu nitakutoa. Nishai, nishai, nishai. Suri jiona mzuri sana, hata leo siku mbeji kona bisha ubishe. Unakauni za ujana, jana, jana, jana. Hata leo na ukwilo nimetoka mise.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMSafi.com.